Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya gatatu igice cya kane, kuva ku gika cy'ijana makumyabiri n'icyenda kugeza ku ijana mirongo ine. Kugaruka kwa Kristo ni ukugenda hagati y'inzego zibona unumva. Ntarakomeza ibyerekeranye n'inkuru y'imibereho yanjye ku isi, ndagira ngo nongere nsindagire ko buri kintu mu mpuza hose ari umuterere w'ibona unumva giti kandi wihariye washyizwe ahagaragara. Byabaye ngombwa ko manuka mva aho mba ubu mu muterere w'ibona unumva ry'urukundo mpuza hose, ngo nongere mbeho mu buzima bwanjye nabayeho ku isi, busharaze ubudasibangana mu ngufu z'ibona unumva ry'isi ubwayo kuva igihe bwaremewe. Mugomba kumva ko igihe nasigaga umubiri wanjye muri Palestina, nasize inyuma ibyari iby'ubwo buzima nyine. Nari nasohoje ubutumwa bwanjye. Niyo mpamvu igihe napfiraga ku musaraba nabohowe, nazamuwe mu rumuri rw'ikuzo kugira ngo ngire uruhare kuri urwo rumuri, ngo mbe urumuri, nishimire mu rumuri ari rwo rukundo mpuza hose, ubuzima, ubwiza, ubudasobanya, ibyishimo n'umunezero. Kugenda hagati y'inzego zinyuranye zibona unumva si umukoro woroshye cyangwa ushimishije. Kuba ngarutse ubu ngubu ni uko gusa ubutumwa bwanjye ku isi butari burangiye igihe napfiraga muri Palestine. Ngaruwe rero no kugira ngo mbafashe kwinjira mu bihe bishya, mu cyiciro gishya cy'imibereho giti hano ku isi. Mushobora kurushaho kwiyumvishaho gato icyo nshaka kuvuga iyo mvuze ngo ubutumwa butoroshye butanashimishije, nimwibutse ibihe mwagiye mwibuka agahinda gakomeye ko mu buzima bwanyu, noneho mukumva murongera kwitwara nk'umugaga n'igishyika bingana nk'iby'igihe ka gahinda kabayeho bwa mbere. Kuzirikana kaga n'imibabaro byahise bizatuma wumva wasuka amarira. Uzumva kwa gucika intege na cya kiniga bya mbere bigaruka uko uzagenda wongera kubaho ibyo bihe mu mpimbamashusho yawe. Uzumva wahunga abantu kuko icyo gihe ibona unumva ryawe rizaba ryamanutse riva ku gitekerezo cy'ibyishimo n'amahoro wari usanzwemo, ukongera gufatwa mu mivumero n'amaforoma y'ibona unumva ryamanutse waremye cya gihe cy'intango y'imibabaro. Guhinduka kw'imyiyumvire kuranga impinduka mu mbaraga z'ibona unumva. Ukuzamuka kw'imivumero y'ibona unumva ryawe kukuzanira ukuzamuka mu mubiri, umutima na gatekerezi ukumva uranezerewe. Ukumanuka kw'imivumero y'ibona unumva ryawe kuzaca intege imikorere y'urwungano rwawe rwose, wumve utangiye kugira agahinda gakabije cyangwa gake gashoboka, wumve utaye akanyamuneza wari usanganwe. Ibyo mbabwira ni ibibaho mu mibereho. Impuza hose yanyu yose igaragaza inkurikirane zinyuranye z'imivumero y'utuvungukira tw'imbaraga z'ibona unumva. Uko izo nkurikirane zizamuka zinamanuka ziva ku rubariro zijya ku rundi, niko inti zigaragara nazo zerekana imbariro zinyuranye z'ingufu, kandi hakaba impinduka mu myubakire mutwe, mu marangamutima no mu isura. Urukundo mfitiye inyoko muntu nirwo runtera kumanuka mva mu muterere wanjye w'ibona unumva ngo nongere ninjire mu mibereho y'igihe cyanjye ku isi. Mu myaka ibihumbi bibiri abakristu bagiye bongera kubaho igikomere cy'ibambwa ryanjye. Bamwe ndetse bagize mu mubiri wabo ibikomere nk'ibyanjye ku musaraba, icyo ubwacyo kikaba nta kindi kiri cyo usibye uburyo burwaye mu mutwe no mu mutima bwo kwakira icyo batekereza ko ari ububabare nagize. Abantu bishyize mu rwego rw'amarangamutima ruyinga ubusazi, bishushanya mu mutwe ngo igishyika n'ububabare nagize mbere yo gupfa. Gushimira kwabo babikuye ku mutima kubera ububabare bwanjye bibageza mu muterere w'akaga k'umubiri. Aya magambo yanditswe ku wa gatanu mutagatifu wanyu, kandi nazamwe by'umwihariko no kubavugisha ku byerekeye ibambwa ryanjye no kubabwira ko mugomba kurekeraho ikinamico ryose mugendanya no kwibuka uwo munsi. Narapfuye, kandi icyo cyambereye ibohorwa ry'agatangaza. Igihe kirageze ngo abantu bakanguke bave mu nzozi bamazemo igihe kirekire, maze bageraho gusobanukirwa n'imibereho uko iri nyirizina, ndetse banasobanukirwe ukuri kwerekeye ibambwa ryanjye kwahishwe kugeza magingo aya. Ku ya gatanu mutagatifu, umwaka ku wundi, uko ibinyejano byagiye bisimburana, mwaremye ku bwisanzure bw'isi imiterere y'ibona numva y'ubuhahamuke bwanduye, ihabanye n'urwego buruho rw'ibona numva riremye impuza hose nk'uko umuriro uhabanye n'ijuru. Ubu rero, ubwo niyemeje kongera kubaho ubuzima bwanjye ku isi muri Yezu, nyuze muri gatekerezo y'uwemeye kwakira amagambo yanjye kugira ngo mfashe isi kugera ku rwego rushya rw'iterambere rya roho gatekerezi, nsabye abashobora kwakira amagambo yanjye gucika ku mugenzo wo kwibuka urupfu rwanjye no kwiyihakana ubwanyu mu mubiri igihe mwiyiriza mu gisibo mwibuka iminsi 40 namaze mu butayu. Nk'uko mugomba kubyumva muhereye ku byo ndimo mbabwira, igihe namaze mu butayu cyambereye icy'ibyishimo byinshi n'umugisha kuri roho.